Funky Mamba on the beat.
Kama bahati sana karawe, nimeipata kwako, baby. Usini chukulie poa, wawaditetio, baby. Mimti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana nani chora, na minaona. Meripata, nimekwisha, haina utata, kukubisha. Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Kule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina. Baby, we wa moto, wa moto. Bebe nataka, weninguni wa mapezi sinashaka. Kaka, sheme yusha pata, wefu matirio no haja ya talaka. Tunao, tunao, wacha wapige domo tunao. Si wapagi promo, hao, hatari, achana nao. Na meni pata, mekwisha, haina utata, kubisha. Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Tutonge mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, final. Baby, we wa moto, wa moto. Yangu amani itawale, itawale. Kuchaguo langu, unashinda wale, unashinda wale. Kwenye macho yangu leo naona.